koɗo men hande ko Abdoulaye Bachir Sow, on ko suka Nigerianajo disateɗo e alhaali digital marketing amo sinci tati tek sudu gollirdu karalle kesse. Abdoulaye Bachir, mi yettima.
Terno, jarama, yettama.
Lamdal an aranal, holno alhaali internet fewndori e nder Nigeria tippude e ko anduɗa e nder golle ma?
Mi yetti be jamol maɗa. Bano mbiɗa, ha Afrika ɗo min wodi caɗele ɗuɗɗe ko larani hala technology, takanasma hala internet. Bano mbiɗa, ngam aranon to a fuɗɗi a laran jawal internet majum, speed majum, ha Afrika ɗo jonta a tawan megabyte 14 ha nder maƴƴale, ɗum pargal majum, ɗum jawal man woni. To a fondan ɗum be lesɗe bana Europe, yetta bana Europe kamɓe megabyte 159 ha nder maƴƴale. Nden ha Afrika ɗo bo 14, ko Asia ɗo to a laran kamɓe ɓe yahini 139. En non to a fondan a lara ceede nawugo ceede majum bo waɗi comparing man a tawan haɗo man ɗo nawi, ngam ɗum yawata. Nden ngam ha Nigeria ɗo, ha Nigeria ngam min mari options, dama min ɗo mari bana wodi je internet waddata, wodi je independent network bana fibaji ɗo, wodi irin Starlink je Elon Musk waddi balɗe ɗo. To ɗo hoytini hunde man, to ni ha wawan a vurtina ceede maɗa a heɓan internet man jawɗum, amma nana ko moye on wawata kutunugo banni man. So to a laran bana ɗi ɓorna fu sodoɓe data majum 1 gigabyte ha nder gure ɗo, 1 gigabyte ha Nigeria jonta ɗo ni ɗum nera 335. To a fondan ɗum ɓe lesɗe goɗɗe bana Kamaru ko Chad ko Niger, a tawan gigabyte gotel majum hewti sefa 500 ɗo to a canji ha nera ujunere be hunde. Amma to ni en laran ɗum be gite goɗɗe, wodi jahargal yeso. Ngam to a laran duuɓi 10 saliɗi ko 15, a laran jawal man adaptation majum ummi daga 9.6% yahugo 33%. To ayi ɗo holli yahugo yeso, ɗo wodi jahargal yeso. Tanni effect majum ɗo ɗuuɗi, wato saɗele man ɗo ɗuuɗi, especially bana minon waɗoɓe entrepreneurs en, waɗoɓe startups en.
Ngam kono noon nafore nden ko si internet on weɓani jama on fo.
Min hoore amma wodi experience mi heɓi dow majum, ngam wodi project feere men yino min waɗa dow ko larini hala agriculture, hala ko larini durugol e demal, no en heɓata ɓen finditinana huwoɓe remoɓe e duroɓe dow laabi zamanuji ɓe hutinirta be ko larini ande kese bana irin artificial insemination, irin kujeji de ko larini ande jamanu. Nden caɗele men heɓi aranol ɗi ɓurna target audience amen, yimɓe ɓe en mari haaje ɓen waɗa richin maɓɓe ɗo, ɓe wala access internet, ɓe wala internet, ɓe wala internet ha maɓɓe, warti ɓe hutina fam seɗɗande maɓɓe mari telefone ji ɗi wala internet majum. Nden bano mbiɗa internet majum warti bana iyam ngendam jonta, heddi a nastiri fu daga ko larini hala mu'amalati duniya mon fo warti dow internet majum, filu doggutirgo filuji, ko larini hala ande zamanu ko andi fu.
E nder yewtere makko ka jonde ONU e Septembre ƴaɓɓiɗo, hoorejo Senegal o Bassirou Diomaye Faye inni internet no hani wonde, ma ɗum tawede e hanereji neɗɗanke. Aɗa tawtimo e ɗum?
Mi yerdi be mako, mi yerdi be bolide mako, temerre be dow temerre. Hani internet warta ɗum farilla on, hani arduɓe leddi tabbitina internet hewti ko toye, ngam no ɗum wallira ɓe kamɓe man ɓe doggitira zamanuru maɓɓe. Ngam to a laran jonta data warti kam on diamond gold, wato kangeri jonta. Data ɗum bo no heɓirta ɗum, no ayinirta ɗum, no hutinirta be majum pat dole sai wona wodi internet majum. So to internet majum hewtai ha luttuɓe bo hutunirgo be majum ɗum saɗɗum. Mi hokkete seɗɗa bana Nigeria ɗo, balɗe saliɗe ɗo ɓe waɗi initiating dow hala cashless policy, himɓe usta hutinirgo ceede ha juuɗe maɓɓe. Ɓe fuɗɗi project mai saldori waɗugo. Ngam ko waɗi? Ngam yimɓe ɗuɗɓe wala ko account ji ha banki. To haɓe vi ceede ko ɗume warta sai transfer, sai yerɓa, wala ceede ha juuɗe, wala no ɗum wara. So ɗum nde ɓe waɗi implementing policy man, leddi man heɓi seɗi seɗire maji, economy leddi man doɗɗi. Ngam ko waɗi? Ngam ɓe torri talakaina, himɓe wala no kutinira, warti ɓe jaɓata ceede. And then ceede man bo ɓurna fu waɗoɓe final consumers man wala account ji ha banki ma, wala internet ma nder kauyeji, nder laddeji ɗo.
Holko marɗa ko wi'a ardiɓe leyɗe men Afrique e ƴettugol eɓɓoje ko fewti internet?
to haragare mido eun ardibe lesde Africa be nota noddangu president Senegal be tabbitina internet do sankiti ko hatoy kala bi lesdi fu do mari access majum do mari lawol majum ngam jahargal yeso lesdi e bibbe mari bano min andi duniyaru ndu hotaki ko dum sedo internet en non kambe bo hala digital economy to be yidi be wara achieve digital economy dole seto be wadi internet nasti ko hatoy
Abdullahi Bashir So mi yettima
assalamu alaikum.